Steve Bullet, Bullet. He was fast. I run the Dawn Production.
Kwase mu mikono nange mbereke yo mu birowoozo byo abakukwana balope mba wabule baby tebakutira amwenyu mwenyu ko kansensedde mu mutima gwe lw'otalabise ngugumuka enekanga nkuwoolera wenange wennina obeera abalogo tebakweddiza ondalula nabuli kati nkwegomba buliwo ntunuuliza agagaso go nga weemoole ebikigula omutima gwange ogwefunza amaaso gange n'amatu kubalala byaziba ddala tulanga kyakulya buliwe nkulaba neekomba otangalijja lwemala yekazi kwewuunya gwe buli gy'otambula basajja batu beekoona olw'obulungi bwona ebimuli bikwesimisa kao kaloke wa mwe kwerekele mungu uzmala kwerekele ni munga wekweke mkukwe kule njucho zitanule kusuma sirwera angu msakuze mkumwe toloze mwologa nangenga ndoga bulicho sise baby nomba nize saba choyoya baby ngangula bechitakoze tutule babidi tweso tinge gwokoba nangenga ngoba na yenongoba baby awobo nzise kwe kwosika nangenga nzika kule mlako ngaliko kobe ni majega kutaka infanture baba gonga weemoole oyo weebikigula omutima gwange gwefunza amaaso gange n'amatu kubalala byaziba ddala tulanga kyakulya buliwe nkulaba neekomba otangalijja lwemala yekazi kwewuunya gwe buli gy'otambula basajja batu beekoona olw'obulungi bwona ebimuli bikwesimisa
like fire. Steve Bullock, out.